Zaburi ya 53. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa Mahalati. Ni indirimbo ya Dawidi yahimbishijwe ubwenge. Umupfapfa ajya yibwira ati, nta mana iriho. Bononekaye bakiraniwe ibyo kwanga urunuka, nta ukora ibyiza. Imana yarebye abantu iri mu ijuru kugira ngo imenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Bose basubiye inyuma, bose bandurijwe hamwe, nta ukora ibyiza n'umwe. Mbese inkozi z'ibibi nta bwenge zifite, ko barya abantu banjye nk'uko barya umutsima kandi ntibambaza Imana. Aho ngaho bahagiriye ubwoba bwinshi ari nta mpamvu, kuko Imana yashandaje amagufwa y'uwagerageje ngo agutere, wabakojeje isoni kuko Imana yabasuzuguye. Icyampa agakiza k'Abisirayeli kakaba kavuye i Siyoni, Imana nisubizayo ubwoko bwayo bwajyanyweho iminyago, nibwo aba Yakobo bazishima, Abisirayeli bazanezerwa.